You sweet like a pee-pee, mama. I can't fight, I can't kill someone for you. Because I'm in a danger zone. Oh no. This feeling that I'm feeling, it's too much. I see future. Life with you is so brighter. Nakupenda sana, you know that. I'll die for you. Oh, sweetheart. Life with you is so sweeter. Nakupenda sana, you know that. Nakupenda sana, you know that. Yeah. Now, how can I keep you coming to me? Oh, my love. Nando mana tamana zizuri. Oh, my love. Natupa maelu. Mia in this world, ile wepe keli wekuchakunya. I swear to God, na umebarikiwa mtu na utulivu. Umebarikiwa mtu na utulivu. Licha yopule na uzuri na mtu na utulivu. Umebarikiwa mtu. Pata furaha, jinsi gani ya kuitunza. Huko nyuma hukumu zilisha nikumba. Kama tusa kungangania, pendo sipo pendo. Nilifose kujificha kule, kumbe chaka langu ni hapa. Sasa napewa amani, mapenzi yasio na mipaka. Ananikanda huko mabigani, ananishika na hapa. Masaji mgongoni yananilevya makopa. Na hakuna kipya kwenye dunia. Oh my love. Nando mana tamana zizuyo. Oh my love. Natupa maelfu kwa mamia in this world. Ile wepe keli wekuchakua. I swear to God. Na umebarikiwa utu na utulivu. Umebarikiwa mtu na utulivu. Licha yopule na uzuri na utu na utulivu. Umebarikiwa mtu na utulivu.